Omwezi nenjuba Ebinyonyi by'omubbanga byonna bikusinza
Bikusinza tarata
Enyanja n'emigga Ensozi empanvu byonna obisinga Era oli mukuru Era oli munene
Osukulumye mu byonna O Yesu norecho kwekute
Why you can't tell?